ayisedlulekile bengimkhethile ayikanti uhabile ayenawo ngishilulabi ayimina bengimthanda ayenawo ngishilulabi ayefukunasemiho ngicabanga ngaye ngifunana naye ayikanti bamthathile sengizamile ayisedlulekile ngithi bengimkhethile ayikanti ungishile ayenawo ngishiludali mina ngimkhethile